Kitandani na upinga usingizu na univuta mkono.
Hey, kasi nendelea leo siku Saturday. Bada kujirusha sana jana usiku Friday.
Kila ni kwa za club ndo na shindwa kusinzia. Na muda unavyokwenda kitanda na kikimbia.
So, uko nyumbani?
No, njoki nondoni. Nipo napata msosi matejo na vizeri. So,
hapo pafai mzeni bebe. Take away na kupitia juu kwa juu menipate fe.
Yeah, ndana club hindo mida. Machizo mependeza na madem kama kawaida.
Marcelo na tupaha.
Mabinto na mwaga kiss.
Kuna bwege na nibipi leki shinza na nimis.
Achana nae, tutapte pozi tukae. Tu enjoy kama vipi tutampigia badaye.
Tuka china washikaji. Kisha tumuite wita kabla jaleta vinyuala. Tue sabu maseneta.
Bani kuna kilo kada.
Ziku mfoni ni kunyo na kujilusha mbaka 6 in the morning.
Ami 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 nea. Epe na makacha tumevamia. Ami 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 nea. Makacha tumevamia. Ami 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 nea. Epe na makacha tumevamia. Ami 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 nea. Epe na makacha tumevamia.
Imwana FA.
No, sio peke yuko na ngwe.
True players.
Isti zundo natokea.
Aminia.
Lekezeka na fagilia lakini sio sababu ya kununulia beer.
Wasania wagopi counter. Japo wine so cheaper. Na bili na kukuja watu anagombia kulipa.
Mabinji nusa klapu kawaida tuzunguka. Umemobi na unadhani unakumbuka.
Chua awelewe kwa nachongea muda wote tu anacheka. Nasisha ngai tena kwa ni kwangu imezoeleka.
Ila binabo sio tu mnashobokea. Take care mta umiela. Kwa watu aminia.
Napata wakati mgumu demu wa mtu wa kinyokia.
Kwa ni napunguza love nye mali ukuchukia.
Aina pressure, kama na mwona shoria na masisha na muimbisha tu.
Na kishoboka mepisha.
No mana sisha ngai kwa demo anakuja club na msewa mwingine.
Anakunywa bia za mwingine.
Na anaondoka na mwingine. Ni kawaida everyday. Ningwea na binamu wa ukipenda efe.
Ami 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 nea. Efe na makacha tumevamia. Ami 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 nea. Efe na makacha tumevamia. Ami 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 nea. Efe na makacha tumevamia. Ami 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 nea. Efe na makacha tumevamia.
Inspector Harun, Inspector Harun.
Where?
Binamu where?
Ponta. Binamu
Ponta.
Aminia. Aminia.
Twende.
Where?
Twende.
Pige makofi sasa. Tena. Okay. Kisha wote nwa mikono juu. Masela wote kwa my sister do. TMK East Coast baka East Zoo. Pende.
East Coast TMK baka East Zoo. 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 Kama na ya.